So let's take our Bibles and look together in Acts chapter 7. Again, this message that the Lord directed Stephen to preach to a generation of religious Jews who were opposed to the gospel.
Chapter 7, pamene tikuona Stefano, amene mzimu wabwe udamkudza kuti alandikire uthenga wabwino, kumbado wa Yuda umene udali wotsutsana, umene umatsutsa uthenga wabwino.
Paul instructed Timothy to preach the gospel in season and out of season.
Paulo adamulangiza Timoteyo kuti ayenekera kulalikira uthenga wabwino mu nthawi yake ngakhalenso kupanda nthawi yake.
It's one thing for the Lord to give us the privilege to preach the gospel to a congregation that he has taught and given the desire to hear it.
Umuntu ndimene Mulungu akatipatsa uthenga wabwino kuti tilalikire ku zipembedzo.
But the same gospel must be preached regardless of whether the people have been made receptive or not. We're to preach the gospel in season, in other words, when the Lord makes it seasonable, or out of season, which means that there's no outward evidence of anyone hearing or believing at all. One thing we know is that God's word does not return unto him void. He will accomplish the purpose for which he has sent it. And even though here Stephen is preaching the gospel to a very hostile crowd, and it appears that none would hear, because as we get to the end of this chapter, we find that they stoned him to death over this message. And yet there was one Saul of Tarsus, it says in verse 58, where they laid their clothes at his feet. In other words, he would have been the presiding officer over this condemnation. And yet, even though it wasn't evident at the time, here was one that was God's all along, and that in his time he would draw to himself, for whom Christ had paid the
debt.
I say that to encourage any of us that the Lord has raised up to preach the gospel. We don't try to direct God's word or manipulate men to believe it. No, we just declare it. And it's God who will direct it as he will, to the hearts of whom he will, and to some it will be a savor of life unto life, and to others it will be unto death. But either way, God be praised.
Amen. pamene ndipo amene siwo yenera kuthengwa moyo kumabweretsa imfa monga mmene mulungu akufunira ndipo monsepo mulungu amalemekezeka.
Now, one thing we're learning from Stephen's message is the pattern that God has given any that he sends forth to preach, and that is that the message be grounded and founded entirely in the Word of God. Again, the reminder that the accusation against Stephen there in Acts chapter 6 and verse 14 is that somehow he and the other disciples were preaching a message that was contrary to the scriptures. That's how they were being accused.
Kumaso kuyangana kwina tikamalenga ku machitidwe chapter 6 verse 14 mena mauti pakuti tinamumva iye auli kunena kuti Yesu Nazarayo amene adzaononga malo anu nadzasadulisa miyambo imene Mose anadipatsa zimaoneka ngati kuti anthu aja akulalikira uthenga osiyana ndi umene anthu azipembedzwa adawugwira samaombetsa pamene popo.
I dare say that this will be the same accusation that you and I will have today if we went into some of these religious organizations and began to preach the Christ of Scripture and the grace of God in Christ. They're going to come away with the same conclusion. You are preaching a message that is contrary to what we believe.
Chipembedzo kunena ndiona kuti uthenga umene inuyo ndine titadziulalikire pa chipembedzo pa magulu onse a anthu azipembedzo ukhala wofanana ndithu numene ulachitika nthawi imene yoyo kuti anthu sadzaumvetsa malomo ake udzatsutsa mipimpirima udzatsutsa mapiri pa chipo kuti anthu akutsutse ali manenape.
When they said, "We have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place," you see that their emphasis was on the temple. That's all they could see. That was their idol, the temple.
And
then the second accusation there at the end of verse 14 shall change the customs which Moses delivered us. In other words, they were preaching the law and they were interpreting the law for the people. But everything that Stephen was preaching and the other disciples were preaching was contrary to their interpretations.
Komaso mlandu wachiwiri umene amamuzenga nawo udali mu ndime yomaliza ya chapula 14 zimene kuti akuti nadzasandulisa miyambo imene Mose anatipatsa kutandaza kuti kwa iwo onse chilamulo chimaoneka kuti ndi chinthu chimene iwo ayimamo kutamphula kwina kuona kuti mmene amalalikira Stefano ndakuphunzira onse matanthauzidwe ake adali osiyana kutali ndi mmene iwo amatanthauzirira mawu amene wawa mu munthu wawo.
So given the opportunity to speak here in Acts 7, we find Stephen going all the way back to the beginning, to Abraham, and preaching through the Old Testament scriptures. You say, why is he doing that? Because he's showing them effectively that the gospel he preached that glorified this Jesus of Nazareth as God's Savior was not contrary to the scriptures. In fact, all of the scriptures point to him. That's why Stephen is doing this.
Komano pamene adamupatsa mpata kuti akhoza kuulalikira mu chapter 7, Stefano adayambira kumbuyo kwenikweni ku nkhani za Abrahamu kukaonetsera poyera kuti uthenga wabwino umene Stefano amaulalikira ndi uthenga wabwino wa Yesu Khristu, umene Mulungu analemekeza Yesu Khristu, ndi kuti chisomo cha Mulungu chili pa Yesu Khristu kuti ndiye khayo amene anapita kupulumutsa anthu, ndipo amawaonetsa kuti mawu onse, malemba onse amene amawerenga amene adapatsidwa kwa iwo, amalozera pa Yesu Khristu kuti iyeyo amene ali mpulumutsi wa anthu ake.
But not much has changed over the years, has it? I mean, we have the same types of reaction today in religion when it comes to preaching the gospel. But we have a pattern here that Stephen gives us, the Lord gives us through Stephen, as to how we're to preach. The word is to be our standard. That is what God uses to either save sinners or harden them in their unbelief. It's His word. So what is the pattern? Well, the pattern is to take this word, and particularly here, Stephen was preaching from the Old Testament, and point sinners to Christ. He started with Abraham to show how God called Abraham out while he was still an idolater. There's an example of how God saves sinners. He calls them out to Himself, not because of any good in them, but because of His good purpose and will. People today want to make the word about them. That's why you have preachers. They get up and they read a portion of scripture and then they want to apply it to their hearers as if it's about them. It isn't. This is about God. This is God's record that He's given of His Son. We need to hear Him. This book that we hold in our hands is not designed to be a book of rules and regulations and laws and traditions that men would impose upon men. No, it's the book of God and His grace toward sinners in the Lord Jesus Christ and how it is that He can be just and declare sinners righteous. That's what this whole book is about. And so as Stephen progresses, the Spirit of God giving him this word, he goes through the Old Testament, and we've seen that already with how God dealt with Isaac, how He dealt with Jacob, and now how He dealt with Joseph. Now what Stephen is doing here is at the end of this message, he's showing these in his generation that they're of the same evil spirit and nature of these that condemned Abraham and condemned Isaac, condemned Jacob, and condemned Joseph.
You know, many Stefano, I'm already going to tell you what I'm going to tell you about. I'm going to tell you about kutiwo mwachilengedwe chawo chofoka ndi chochimwa adatsutsa Abrahamu, adamutsutsa Isaki, adamutsutsa Yakobo, adamutsutsa ngakhale Yosefe. Chifukwa chilengedwe cha thupi lathu la unyama la uchimweli limatsutsa uthenga wabwino.
Wherever there's truth, there's going to be error.
Paliponse pamene pali choonadi pamakhaso chimene chili chosaonadi cholakwika choipa.
Wherever there's light, there's going to be dark.
Paliponse pamene pali kuwala pamakhala mdima.
You go back and think about Abraham, for example. God called him and brought him into the promised land, but he had enemies. And those enemies aren't always from without. Many times the greatest enemies are within our own families. You see, there was Isaac, who was a child according to the promise of God. That's God's grace. But then there was also who? Ishmael. That continues today, the same conflict between the physical seed of Isaac, the Jews today, and the physical seed of Ishmael, the Arabs. This conflict continues today in a physical sense. Jacob was the chosen of God. Jacob have I loved is what God said of him.
Yakobo adali wokondeka ndi Mulungu. Yakobo chikondi cha Mulungu chidali pa iye.
Who was Jacob's enemy? Esau. And then we come here to Joseph in verse 9. It says, and the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt. But what? God was with him. Who were these that opposed Joseph but those of his own household? It was his brethren. Now, as these were listening to Stephen, at this point, they were not sure how he was going to apply this in answer to their opposition to him. They continued to listen up until where, again, I've mentioned this before, but in Acts chapter 7 and verses 51 and 52, he is telling this audience that that same spirit that was in Ishmael, that was in Esau, and in Joseph's brothers was in them. Notice he says, ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye.
Ndiyeno pandhani mene amabiliriza kumvetsera uthenga wa Stefano, popeza sama uchokula ubilitsa kuti chani. Atamvetsera pendi chindu kuti amvetsetsa kuti abiliriza amalizitsa kuti bwanji. Koma atakafika pachikatikati pa uthenga mu verse 51 ndi 52. Imene amenena kuti ouma khosi ndiwosadulidwa mtima ndi makutu inu mukaniza mzimu woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo inu amangawawuza kuti zimene zidachitika ndi Esau pa Yakobo zimene zidachitika ndi Ishmaelo pa Isaki zimenenso zidachitika pa Yosefe ndi azibale wake ndi zimene inuyo mukuchitaso zidafika pamene pajapo kuti apezeka kuti uthenga uja wawatsutsa tsopano anthu ati.
Now we know that people are okay as long as you don't start calling them sinners or rebels before God. Now when you start saying that in a message and in a congregation that considers itself to be righteous before God, all of a sudden now you have a fight.
Okapoka muramana na mbale ya chini chonse zikhala ziri bwino kwambiri koma nthani imene mukaambe kwafika kuti inu ndi anthu ochimwa ndi olephera chipembedzo chidzadzuka anthu aja adzadzuka omwewo amene mmagwirizana nawo yamba kudana nanu ndipo adzakhala nkhondo tsopano.
That's what Stephen's doing here, again going through the scriptures to show them that while they considered themselves to be God's children, in reality they were just the opposite. They were, he calls them here, uncircumcised in heart. You could not have said anything worse to a Jew, because that word uncircumcised referred to the Gentile nations that they considered to be dogs.
Yeah, ndi mene Stefano amaulalikira uthenga uwu pamene amabweretsa anthu ajawo adamba kuwatsutsa mu ndimaka 15 ndi mene amati oumakhosi ndi osadulidwa mtima inuyo mawuya awo samafunika zipita kwa Ayuda chifukwa mdulidwe udali wawo ndipo adali anthu oti adadulidwa. Kuma mawu zozona kuti ndinu anthu osadulidwa chidalinga chipongwe ndipo anthu osadulidwa amalemba kuti ndi amitundu amene ndi magentiles ndiye kuwuzidwa choncho kudalinga kuti wachite chipongwe wayika poyera mmene momo ndimene adadzukira ndikuyamba kumtsutsa kumfuna kumungenda miyala ndi kumupha Sitefano.
So you see, he's telling them that same spirit that caused Ishmael to seek and to be upset with Isaac, that caused Esau to pursue Jacob, or that caused Joseph's brothers to wish him evil and desire him killed, that same spirit, he said, is what was in them that caused them, verse 52, to take and slay God's son, the just one.
Mene amabweretsa uthenga wabwino adayamba kuwawuza mfumu omwewo umene udadzuka mwa Ishmaeli kuti amuzuze Isaki mzimu umwewo umene udadzuka mwa Yakobo Esau kuti amuzuze mbale wake Yakobo ndi mzimu omwewo umene udadzuka mwa akozimbale ake a Yosefe kufuna kumupha Yosefe mzimu wake ndi omwewo umene uli mwa inuyo umene unadzuka ndi kutsutsa ndi kupha mwana wokondedwa wa Mulungu amene ndiye Kristu. Imene akuti ndiye yani waneneri makolo anu sanamsusa ndipo anawapha iwo amene anaonetseratu zakudza kwache kwa wolungamayo wa iye amene wakhala tsopano akumpereka ndi kumupha.
This is why that any that the Lord has taught of Christ cannot get along with religion.
Ichi chifukwa chake munthu amene ali mwa Khristu Yesu ngatatawu yambe kulalikira uthenga wabwino sangapite mtunda wautali ndi chipembedzo ayi chinthu pakhala kulimbana pakhala kutsutsana basi.
What were they defending? They were defending their temple. They were defending their customs, their traditions.
Chimene amachisamalitsawo chitali chake iwo amasamala kwambiri chali chiyawo chitali chinyumba chawo chimene adachimanga chimene chinthu chimene amachisamala kwambiri koposa mawu.
I dare say that's what people defend today, their traditions, their denomination, their teachings and their church buildings. You see, that's what's important to them. Don't you dare come preach anything that would contradict what they have established.
Umumuru ndi mmene tu zipembedzo zamasiku ano mmene zikukhalira panopa zimasamala kwambiri chiphunzitso chawo zimasamala kwambiri miyambo yawo zimasamala kwambiri zikhulupiriro zawo zimene ile zigwira ndipo sifuna wina wake alankhule moyitsutsa atsutse kuti zimene mulankhula zichiphunzitso zanu ndi zonyenga zosayenera zimadana nazo kutsutsidwa mu zimenezo chifukwa iwo adalimapo ndipo amazisamala ndi kuzitetezera zimenezo ndi mphamvu yawo.
I remember well one of the preachers that I meet with just before I meet with you from French-speaking Africa, the country of Benin. I remember over 30 years ago going to preach in a congregation where he was the pastor. It was a large congregation. And there were a couple of missionaries from the United States that started attending these meetings because word got out that what I was preaching was contrary to the tradition of that particular denomination. And in fact, during one of the meetings, one of the missionaries actually stood up and tried to stop the meeting. He came down front, and of course, they had put funds into the building, that, and this man came down front and stopped the preaching, and he said, "I'm not going to let these men destroy what I have taken all these years to build." You experienced it there back in the beginning of the gospel. I remember going and preaching, and you had opposition, Brother James, when we had met for that one meeting in a brand new church building. And the issue became over preaching against their traditions and what they held to. And the next thing you know, you're the one being cast out.
Ndimakumbukira poyambira uthenga wabwino utango yamba kumene udabwera ku Malawi. Udakusa male adakumana ndi wo watsutsa. Makumbuka ku cheche ya Johani chekamangidwa kuti kuwalirani kuja. Titalandikira uthenga wabwino udatsutsa miyambo ndi zinthu zimene anthu amayimikikamo amakhazikikamo. Mwana mwake zidadzutsa mbili pachigwa kunali kulimbana kwambiri koma tiyamika Mulungu kuti ena ayi wanatsalirako amene akuima mpangana panopa koma ambiri adautsutsa chingo ndi madakaika donongeka.
You suffered the same opposition and persecution as what Joseph would have experienced, but even more so what our Lord experienced. He came unto his own received him not.
Mapuruta amene muda kumana nawo nthawi imeneyo ndi mavuto ofanana ndi amene Yosefe adakumana nawo. Si Yosefe yokha, komanso ambuye wathu Yesu Khristu adakumananso ndi mavuto ambiri umenewo wokhala nawo watsutsa chifukwa cha uthenga umene awulalikira.
But here's the point of this message today, and it's going to take a couple of weeks to go through this, but what we're seeing here is how Joseph himself was a type of the Lord Jesus Christ. If there's a title to this message, that's it. How Joseph was a type of the Lord Jesus Christ.
Ama fana ninira Yesu Kristu, kavuli Yosef amenada kile chituzi tuzi, jambi ya watu Yesu Kristu. Tika masabata ngapo, tungambina na za Yosef mene yoyo. Tijangane mdiji duwambi kumelelo, tijangane mene Yosef, ada kile chituzi tuzi, jambi ya watu Yesu Kristu.
And I've already written the article for tomorrow in the bulletin, but this is the point of this particular article that I've written, how Joseph, even though his brothers meant evil against him, like it says here in verse 9, the patriarchs moved with envy, sold Joseph into Egypt, yet God purposed it for good. It says God was with him.
Imene Yosefe okhala na abale wake adamufunira zoyipa nafuna kumupha monga na verenga kale mumvesi yake yadai imena kuti ndipo makoro akuwa podukidwa naye Yosefe anamugulitsa amunge naye ku Igupto ndipo Mulungu anali naye kuti nazo Mulungu anamufundira zabwino zonse Yosefe angakhala abale wake anamugulitsa.
Now here's where I would like us to go back to Genesis chapter 50. If you look there with me in Genesis chapter 50.
Genesis chapter 50.
Yes, and what I'd like you to look at is verse 20.
Genesis 50:20.
You see, this is the same thing that Stephen preached, that you meant it for evil. They meant it for evil against Joseph, but God was with him. Now, the first thing this shows us is that man's nature is only evil every day. That's been since the fall of Adam. There's none righteous, no, not one. But this was the problem with the Jews, is they became proud of their heritage and their traditions and their customs, and they missed Christ. Ye thought evil against me is the response of Joseph to his brethren when they realized that with all of their lies and murderous intentions against him from the beginning, they had only served to accomplish God's will for him on their behalf. But such is our case before the Lord as well. If we're one of those for whom the Lord Jesus Christ came into this world, we have to take our place right along with Joseph's brothers and say that our nature would be to be thinking only evil against him every day.
Umumuru ndimene ifeyo tinenekera tizikadizira, tizikulira, tizikhalira. Mutenekera kubwerera ngati ndinuyo amene Kristu adabwera kudzakuferani. Mutenekera kuzibwerera mbuyo muzione kuti chilengedwe cha thupi lanu chidadzuka motsutsana ndi Yesu Kristu amene ndi mpulumutsi wanu. Tenekera kumatso kuti ifeyo ineyo ine na amene ndinatsutsa Yesu Kristu, ndinalibana na Yesu Kristu ndipo ndinakwanitsa kumupha Yesu Kristu. Tenekera kumatero monga Yosefe zidachitikira munthawi yake.
The truth is, we're not born into this world with loving thoughts toward God and toward his Son. I'm talking about the God of Scripture. Now, everybody has their God, and everybody has their belief in a Jesus as they've been taught. The Jesus, the popular Jesus, is a loving Jesus. It's one that would never offend anybody, and he really wants you to believe on him, and he's really trying to keep you from from going to hell.
Ine ndulangula za Mulungu wa Bible, osa ndi Mulungu wawe naliyesi, fali yasa ndi Mulungu wawo. Munga sali yasa monika kuti ali ndi Yesu, Yesu jaya, abile wapereka ape kuti. Kodi ndi akulama kodi wina aliyesi, safuna wina aliyesi akalangike, ndipo safuna wina aliyesi apeze mavuto, Yesu akamene jayo. Ine sindulangula za Yesu amene, koma ndulangula Yesu wina osiyana ndi Yesu amene amakonda aliyesi.
I dare say that in religion, you were taught, and I was taught, to make sure that we believe on Jesus as a child. I know that's how I was taught. Say my prayer and believe on Jesus as a child, and then I'll be good for life. That's the way the religion teaches children about their Jesus.
Ndimatindika makumbukira mbele nda kuzitsidwila kuchipembedzo ife ndi kukhulupira kuti mbele mose nandiso kuda kuzitsidwila kuti muyenekera kumulandira Yesu Khristu ndipotika mumulandira Yesu Khristu ndimamulandira ngati mwana wakanda kuti nalowe ngati mwathu ndi mbele chipembedzo chimaphunzitsira Yesu wawo.
But if we open this word and begin to teach children that they are sinners from birth and that God is holy and just, and that unless God in his mercy and grace has given them to Christ, for whom Christ died, that they will spend eternity separated from God. Can you imagine parents teaching their children this? But that's what the scriptures state.
Uyamba kuphunzitsa mwathu ngati umenewo, umenewo ndiwo uthenga wabwino weniweni. Koma kodi likhozo lopezeka kholo limene likhozo kuonetsolenga ana wake kuwayika, tsopo Yesu Khristu sadafireni nonse ayi, adabwera kukafira anthu ake okha, ndipo anthu ake okha anamene akhozo kupulumutsa. Kodi likhozo lopezeka kholo lolankhula mwathu limene kwana wake amene anabala yekha.
But this is why we grew up thinking ourselves to be all right, thinking ourselves already to be children of God, because we were taught God is love. And God doesn't want to condemn you. He loves you. And won't you please believe on his son? And if you do, you'll be saved. But the truth is, our nature is that of rebellion and evil against God and against his anointed one, Christ. If we're one of those that God has elected in his grace and mercy, we weren't chosen because of any good in us. We were chosen in spite of our being sinful wretches. So just as Stephen said that out of envy they took and sold Joseph into Egypt, yet God was with him. You see, that's what Moses has written here in Genesis chapter 50 and verse 20, where Joseph said, you meant it for evil. You thought evil against me, but God meant it. God purposed it unto good to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
Umumuru ndi mene Stefano adawula ngilira kuthenga kukambaza Yosefe kuti makolo azibale yake adamutsutsa namugwisa. Musayiwali buku limene lili lidalembedwa ndi Moses amene adalemba ndipo mawuya wana amene adalankhula iye mwini Yosefe muvesi ya 20 imene inena kuti koma inu munandipangira choyipa, munandipangira ine choyipa. Koma Mulungu anachipanga chabwino kuti mukhale monga lero kupulumutsa amoyo anthu ambiri.
That's why I say we have here in Joseph a type of the Lord Jesus Christ, because in spite of their rebellion, in spite of their lies, they tried to put him to death. Yet Joseph showed kindness to his brethren and forgave them. He attributed to God all the glory that came to pass.
Umumuru ndi mene tikumuonela Yosefe, mene Adamu zonzila, mene Adamu kulitsila chile di Jose, kuma tikumuone uli Yosefe, Adamu ndi chifundo bakale wake. Umumuru ndi mene moso mufana na ndi Yesu Kristu. Yesu Kristu adakuma na nime mungu ni mandi kumunzuza ni kumpanga ya ni kumanga kare zida jojo. Yesu Kristu adala kumama uli akurulu kile ni fosa kujoji mena kuchida. Malumoti ala ndile chifjowa ye nera. Adalanta Joseph and Chimene Chitari Karimau, Adalanta Jifun, Adalanta Kuwande, Adalanta Jisomo, Yosef Yesu Adam and Desmond, Chifane Yosef and Yesu, they are to offer an attempt to the Tuzi, Jesus Christ Yosef.
So this is the second fundamental truth we see in Scripture. Not only that man by nature is only evil every day, even God's elect, yet God ordains all things for the glory of his Son and the salvation of his people. That's what Joseph represents here.
Monga mene mtu anabada wa chenge mbado wa chima ndole pera nga kare so osangi vyo kutama mbado wa chima ndole pera ni mene mtu kwa tezi kuzele ulisi kare jojo kwa mtu sezo zima limegeza na zo mulungu ni bo mtu wa higika amene nduwa age anga kare wa chima ndole wizara na kuru mdo mbado wa chima ni mene Yosefe ada uchitila utenga wa age mene ata imina ngati mlo wa malo wa Yesu Kristu kuna chitesha mtu mbaba ni waka mene ata mzuza na mkulitza.
This one statement here in Genesis 50 in verse 20 is the sum of the message of Scripture. God meant it unto good to bring to pass as it is this day, notice, to save much people alive. God sent Joseph down to Egypt to prepare the way to bring his brethren that had opposed him and sold him into slavery, to bring them to him to bow. You see, just like that dream that he revealed to them from the beginning, for which they were upset, that they would bow to him. That's a picture of the Lord Jesus Christ.
Mene ka statement poche pa mene kari pa gesia ka 20. Niji tuzi tuzi jimene chojila jitika nambu ya watu Yesu Kristu, kuti anfana mungu wa dina, anga kanala muzuza ni kukunje mwila. Chifwa, ya Yosef uyamina adana na yabale wake mkulitza, ni kutina kumene kuja kuhikubuto. Kwa machuani nga chokine kuhikubuto, kudari mkakonze gele, sanjira, mkakonze nchira, imena adabale wake, aga figiremu, adaka figa, aga nandiri zimene zitali zao, wakaji kumene kuja, kuma nisho nika yoda kumukwadile. Adaka mkwadila, zilu migi zike, ni maloro, amena adarona kujako, kutini naloro, muda kukwadila. Mulu kwa adaka ngana nukwe mene, ni mene moso, mene Yesu Kristu, Adamu zuzi, Adamu pangeja jose, nicho nge na tuwageo, apromotive, nukwa mkwadilazo.
It was the very Spirit of God who put these words in Joseph's heart and on his tongue, not just for their sake, but for our sake, who are God's children today, and the Lord Jesus brethren by God's electing grace. Christ is our elder brother by his grace, and yet we have to take our place and say, we crucified him and we slew him.
Kutala mbrechi ntutishi, chifuada hali chituzi tuzi, chambu ya watu Yesu Kristu. Nipo, chuali inga shimene mungu wada ikila mau awawa mwa Yosefe, sisi na zote zipindulile iwo hai, kumezimafunika zipindulile ifeyo ade wofe, amene ni Yesu Kristu wada kuyongani fela, amene Yesu yo ndibale watu, ndi mchimu ene watu, nipo feneneka kufomeleza kuti ifeyo inde tina mpa Yesu, nipo nina mpajika ndifeyo Yesu Kristu, amene yoyo. This means that you can do yourself. Did you choose it to see? Joga Bazai Feo, Moka Baraga Yosef, Aminada Munguiza Yosef.
Some have difficulty today understanding how God could have ordained the fall of Adam and how all of the evil world that is the consequence of that fall today. They have difficulty. Nevertheless, reading the scriptures just like this one, it's clear that God purposed such a world. Everything we see unfolding, God purposed even before the world began. Some would say, well, why would God purpose a fallen world? Why would God purpose a world of sinners? The simple answer is that the Son was there with the Father from eternity, and God the Father purposed to honor the Son as the Savior of sinners, and therefore he created a fallen world, and from that fallen world chose out the names of those sinners that Christ would come and save. You see, just like Joseph, you meant it for evil, but God meant it unto good to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
So
getting back to Stephen's message, he's showing them that that very same spirit that caused them to take and crucify and slay the Lord Jesus Christ was the same evil that was in the heart of Joseph's brethren. And yet, God purposed all of that, even in that worst rebellion, in order to deliver up his Son to save a people, to save much people alive. Those that crucified Christ, if he died for me, they represented me in crying, "Crucify him, crucify him." They were my spokesperson.
Imene amaiwone tsina poela kunonda kuti kumtsutsa kumene adamutsutsa Yesu Kristu ndi kumupha sikuti kwama kupalifa yankhaza ayi anenikira kumupha ncholingalira kuti apulumutsa anthu ambiri amene adabwera kuti apulumutse umumu ndi chimodzimodzi kuti zimene zidachitika ndi anthu amene adatsutsa pa Yesu Kristu amafanana ndi azibaraka a Yosefe amene adamutsutsa Yosefe mpakana kumugulitsa zimene potsatira pake Yosefe kuti adathandizira. Kuti zvine manika kudziwa chakuti anthu amene adatsutsa Yesu Kristu mpakana kumupha adali anthu amene adayimira so ineyo. Ineyo ndali mmodzi mwa anthu amene ndayima nawo kuti amupachike amene apachikidwe ndithu amenewo akhomedwe pa mtanda. Ndipo mkhomedwe pa mtanda umene adakhomedwa pa mtanda iye ujayo anthu onimira adatanena nawo. Ine ndili mtikatika ndiposonekera zidathandiza ineyo kuti ndipulumutsidwe panopa. Ndizime zidachitika ndi anthu ajawo adali ondiimira chabe inenso ndali nawo pamene pajapo umanena nawo kuti apachikidwe pa mtanda. Yesuyo.
I remind you what Peter said on the day of Pentecost in Acts 2 and verses 23 and 24. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. You see, he was delivered up by God's eternal determinate counsel and foreknowledge, but they did what they did because of the wickedness of their heart.
Njifake mfumbulutso limene lidampeza so Petro pa nthawi ya Pentecost adalankhulanso kumachitidwe chapula 2 ndi maga 23 ndi 25 Imena kuti ameneyo woperekedwa ndi uphungu woyikidwa ndi kudziwirana kwa Mulungu inu mwampachika ndi kumupha ndi manja anu osayiruzika yemweyo Mulungu anamuukitsa atamasula zowawa za imfa mwakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe nayo kutandaudanati anthu adamutsutsa ndi kumupha chifukwa uphungu udali woyikidwiratu.
That's that same spirit that was in the patriarchs of which Stephen preached there in Acts 7:9, who moved with envy. You see, that's the problem. We will not have God's righteousness because we think we have our own. And yet, for that, we would continue to denounce this Christ, the Christ of Scripture, were it not for the Spirit of God teaching us of Him.
Umuhulu ndimene Stefano amalalikira ku machitidwe chapter 7 verse 9 kuti mzimu umene udali ndi makolo anu makolo athu ajawo umene unatsutsa uthenga wabwino numenenso uli mwa inuyo umene utsutsa uthenga wabwino ichi ndi chithunzithunzi cha ifeso kuti munthu watumira nyama lawo munthu ilili amatsutsa uthenga wabwino chifukwa chake ntiona kuti iyeyo amaganiza ngati ndi china chake amadzilungamitsa yekha amaona ngati ndi china ndipo kudziwa kuti uli ndi china chake ndikonso kukondeleza uthenga wabwino ndi kukondeleza mwana wake Yesu Khristu ndiko kusadziwa choonadicho andi zimene zimathandiza kuti usachidziwe choonadicho koma nkhani yakuti mzimu umene umatipangitsa ife kusakhulupirira mwa Mulungu ndi omwewo umene udali ndi makolo athu ndi omwewo umene umakhala chifukwa chakuti munthu wobadwa wachilengedwe ndi wochimwa ndi wopereka maulemelo Mulungu.
You know, in Acts 7 and verse 9, where it says, but God was with him. Do you know what the name Emmanuel means when God said, thou shalt call him Emmanuel? Emmanuel means God with us. And that's what Peter preached there in Acts 2. They took and crucified and slew him, but verse 24, God hath raised him up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. God was with him. God was in him. God was accomplishing his purpose for the salvation of sinners such as we are, even though they rejected and crucified him.
Mu chapter 2 chijalo cha machitidwe chikwera amene brekero ndi upfungo yikidwe ndi kuti ramu ino mapachika ndi kumupha ndi manja ano sanze pamene verse 24 ikuti yemweyo Mulungu anamuukitsa atamasula zowawa za imfa mwakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe nayo kutanthauza kuti Mulungu adali naye chimene adali naye kuti anenga kufera chimwa ndi kuti anthu achakhululukidwe machimo awo achotsedwe pa iwo ndiye Mulungu adali naye Yesuyo chipaka adakuukitsa kwakufa.
Do you see why this message of the gospel is well beyond whatever a man could ever think? It goes contrary to our thoughts, and yet it's how God has purposed to save sinners. He is the one that does the saving. It's not for any goodness in us. It's all the goodness in His Son and what He purposed through His Son for sinners such as we are.
Kodi mukuona mmene anthu mmene timalephera kuti tizindikire cholinga cha Mulungu timaona ngati kuti mwina chifukwa chimene timakhulupira chimene timadziwako timaona ngati kuti timadziwa Mulungu mmene momo Mulungu ndi wathuwo timalephera kuzindikira choonadi cha Mulungu koma mmene Mulungu adayikira kuti atipulumutse ife atatipulumutsa osati chifukwa chii adapezamo chabwino mwa ife ayi koma kuti chifukwa ndiyeyo Mulungu adakonda ndipo adafuna ndiyeyo kuti tipulumutse ifeyo posalengera zoyipa zathu ndatatipulumutsa popanda chikole chilechi chonse chabwino chimene ife ndabereka kuti chimene tachichita mmene momo ndi mmene uthenga wabwino ukulili.
That's why the Apostle Paul declared there in Romans 11 and verse 33, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. We're preaching a gospel that is well beyond anything we could ever think. And yet, that's how God's purpose to save sinners such as we are.
Mene mumuru ndi mene so Paulo adakulalikira uthenga wake kwa Roma chapter 11 verse 33. Imani ha kuya kwache kwa kulemera kwa ndi kwa nzeru ndi kwa kudziwa kwache kwa Mulungu. Osasandulikadi maweruso ake ndi njira zake zosalondoleka. Umumu ndi mene Mulungu adayikira zosalondoleka zosaka adazikhazikitsana adazika mene Mulungu ndi mene so amakulungishamo anthu ake.
And just as with any in whom Christ has revealed himself by his Spirit of grace, we can but bow in wonder at his mercy and grace to sinners such as us, knowing that we deserve nothing but wrath and condemnation. There's a hymn that we sing in our hymn book. I don't know whether you have it there or not. But the words are, and can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died he for me who caused his pain, for me who him to death pursued. And then the chorus says, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me. Do you have that hymn in your language?
No, don't have.
Okay.
Mofanana ni nyimbo imene ali nayo gogo. Awu sabzo malaguru linayo ndino leo revealed libe nyimbo imene yona. Imene lima imba kutama Yesu Kristu kulama Mulungu, amene ha Mulungu amene kuda dikonda ineyo. Kose chita po chitu chamu nishini chiki chose ine wei kwa niwa spletera umumuna ni kuonda ni kumulona mwana wanu afe akete mazwage chifuwa cha machimu wanga datati zina mwana wanu azuzige apedwe nchoi ndaka tinde ni promotive pangolasi mwia mikike chifuwa ya chisomo cha chukulu chosa neneka chimene chita po nkitsa ine kusankika ni kukawa wakulu mutsidwa mtu wa chimu tsitsa ineyo.
Next week, we're going to pursue more of this, moving on down through how Joseph was a type of Christ. But I pray that the foundation laid today will help us to consider and ponder that the Lord raised up Joseph to save these very brethren that opposed him. And how that's a picture of the Lord Jesus Christ that he raised up and sent to save such sinners as we are.
Sakarama waru ni meneti kredi kupitiliza kuyamplaza yosef. Lero ni mango funa ni kredi foundation jabe tike mazigo azimeletu lika puzeza yosef. Pari nkani ya ikulu kwa bini. Yan mene yosef Suzikira na bale wake kukulitsidwa chechyo simene cha chidike ndimene ada kumutsira zibale wake kunjala ichayo chinali tuzi tuzi chedi chedi jambuye wa Yesu Kristu mbere ada kumutsira ifeyo mbere sakalia ndera kuti maika maziko chabe mwalo maziko okosekera chipudziso chedi kukulu chibe ripuzire musangana ya mawo.
May the Lord grant us his spirit to bow in wonder that he should save such a sinner as I am. I don't know how anybody could listen to a message like this that unless they be left to themselves and not come away in wonder at such a God that saves sinners such as we are.
Ndipo ndi ukhulupirire uthenga uwu kose chifukwa cha chifundo chachi chonse chimene tidali nacho koma chifukwa chongokondelero kuti kose kulandira uthenga uwu ambuye alemekezeke chifukwa chotisankha ineyo kuti kose kukhala nawo mgulu limodzi la anthu okhulupirira uthengawu.
I'm going to have to leave it there and may the Lord bless you. This lesson will be in the bulletin that I'm going to send out later this evening, and you should have it for tomorrow to be able to look over and prayerfully, if the Lord directs you to preach on this portion, it will be some notes that you can use to help you there.
I'm going to send notes to whatever the niggas that I'm with, huh?